Hey, yo, what's up out there, man? You feel me? Blonde 16 on Dijon.
Ghana music.
My ways of hustle so different. Killer issue different. Hata kwenye mission, I'm doing different. I'm not the same. Blonde 16, I go mad at them. Hili somo merito kwa mta. Mina hustle kana ja. Kila kona nangia. Blow wezi nikata, I'm doing different. Different. Unavosari nikisari wezi compare. Wokilala niko studio drop some new on air. Njia zangu njia zako kila njia inaongea. That's why kila mtu anapopa kutokea. My type is into type, blow you like their hair. Tobo langu siyo lako, get out of here. Hayupo wa kukata njia ya mafanikio. Only God ndio anafanya niwe different. Hayupo wa kusimama minkaka. Bendele anaipepeza kila mtaa. Wala lokata tama, you better stand up. Tufanye kama simba mwenye jaa. Find your way, make wa unsafe. Stay positive, no hesitation kwenye kila kitu. We struggle for A. Blonde 16, man.
Sema kama umelewa chochote.
Malisha kiziwi mtani kwetu kapika pila ububu. Hapo ndo mumeo alianza gubu. Marafiki ya wana nongwa jilani mchawi ndugu. Madwe zangu wana dhambi la mwaka huu atatubu. Si watu kazi ka unaweza njo ufanya. Kileto sela mavi tunakupa cho ukanya. Umepani kilo poka so nazungumzia chini. Hata koi ni mzungu ila nazungumzia nini. Ah, nekibana sana hapo mchawi mate. Demki wembe leta ugumu tujikate. Mbaya kubabake atankipoteza fahamu ntatafuta dini pati. Safari ya mpishe wezi kuahirishwa kisa mwiko. Ugali bolo songo kwa kijiko. Au songwe na mawazo mpaka mboga isome namba. Mina nyota viatu sivuti bange.
Nafuka kamba.